Ekifaananyi ky'ekkumi n'ekimu. Leka tunuulire ekifaananyi ky'ekkumi n'ekimu. Oyinza okwebuuza nti Yesu Kristo ono aliko mawudi. Tewaliwo n'omu amanyi ekiseera wadde olunaku wadde omwaka Kristo Yesu alikomerawo. Waliwo abawala embeerera kkumi abaali balinda amabbali g'ekkubo era baali balinda abagole okujja olwo basobole okubawerekera okutuuka awanaabeera emikolo. Obudde bwali bwa kiro era bonna baalina ettabaaza zaabwe kubanga yali nzikiza. Ku bawala kkumi, bataano ku bo baali bagezi ne beeyongeramu amafuta mu ttabaaza zaabwe. Naye bataano bo baali basiru ne batatwala mafuta. Abawala bano ne balinda, ne balinda, ne balinda, abagole ne bagaana okujja, ne bagenda okwebaka. Ekiro mu ttumbi ne bawulira omuntu ng'aleekaana. Muzuukuke! Muzuukuke! Kubanga abagole bazze! Mwe! Muzuukuke! Mujje lugendo lwa sisinka ne bannange bazze abagole! Amangu abalala ne bazuukuka naye abawala abasirusiru abataano bagenda okuzuukuka ng'ettabaaza zaabwe tezikyayaka. Ne batandika okusaba bannaabwe naye bannaabwe ne bagamba nti ge tulina ge gatumala tetuyinza kubawa. Olwo kyali kibeetaagisa bano okugenda okudduka bagende beegulira amalala. Bwe baagenda okudduka okugula buli muntu yenna yali amaze okugenda ku mbaga. Olwo oluggi lw'ekisenge ne luggalwa. Abakazi bano abataano abasirusiru bwe baatuukira ng'oluggi lumaze okuggalwa ne batandika okuleekaana. Naye omugazi w'oluggi kyava bagamba nti bannange mwakeera edda temuyinza kuyingira. Yesu Kristo yali ng'ayigiriza nti tuteekwa okuba nga tweteeseteese olw'okukomawo kwe. Tetumanyi kiseera wadde olunaku naye tuteekwa okuba abeetegefu. Abakazi bali abataano bo baali beetegefu. Naye abawala abataano bo baali basiru era tebaali beetegefu. Kakati ggwe oli mu ttuluba lya nnamaki? Ku bagezi oba mu basiru? Bano abasirusiru abawala baagenda okutuuka ku mbaga ng'oluggi lumaze okuggalwawo. Kubanga obudde bwo bwali bumaze okwewerekera. Olwo omusajja yali akuuma omulyango n'alyoka bagamba nti muveewo kubanga nze sibamanyi. Temuyinza kuyingira. Oluggi bwe lumala okuggalwawo tewabeerawo mukisa mulala omuntu okuyingira eggulu. Yesu Kristo bw'anaamala okudda tewagenda kubeerawo mukisa mulala. Y'ensonga lwaki kiba kirungi nnyo singa tuba twetegese olukomawo kwe.